B-Boy. Kwako kanyagia pau kwa pau pakawa zege zito miminia. Twende wote sawa sawa, oh my dear. Nisha kubali kuvua, kwako nitaogelea, yeah. You are the one in the million, I gave you my vote. Wendo kini kwenye zangomboni, you are the lock on my gate. Tena unitoki akilini, umeniweka target. Jai nimetulia mtini, wala sipapati. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, baby oh na na. Tunafanana, mina wewe tunaendana. Oh na, baby oh na na. Nishi nawe, nizae nawe, mpaka nzeke na wewe. Kiboko yangu niwe, unavipepeta na pandwa kiwewe. Pesi nye pesi, di chini ya kapeti. Chove yote kwenye kina we na msowe. Mikwako sikwe peshi, when I'm feeling cold, please be my dove. I'm so wondering with your love, oh baby. Sent from heaven, you're the only one I need. You are the one in the million, I gave you my vote. Wendo kini kwenye zangomboni, you are the lock on my gate. Tena unitoki akilini, umeniweka target. Jai nimetulia mtini, wala sipapati. Oh na,